donu o je mi nwata patekunu o ke yeje gbo mi lo sinu eku bi kolobi adonu ife gona lu nenu weri ganu ego nweli komandi o nku fasi na meku begonu anu nwelu che gawatanu o nwele ti ganu li fendeku maka nu onye na-enwere ego na-eme mmacha o maka na ife na-emezi ka ndị mmadụ mali na onye nwere ego na-enu ụwa nke anụ ọ na-enye mkpọtụ ma na ọnọdụ n'ụlọ kwuo okwu ife mebe n'ilo ya batala ijeokwu ji anọzi n'ụlọ mana ugbeni a na-azụ n'afia na aga m akọwalụ na ya na ego nwere kọmandị mana nwayọ nwayọ ka anyị na-eji wee tie egwu a anyị na-abịanụ yesa akụ na-etigbu okwu ego nwere kọmandị o akụ na-etigbu okwu n'enu ụwa donu ego nwere kọmandị kemalenu onye ekwele gokwu okwu ifekwulu ya ka obodo ga-emesinu okwu si obodo ekewa ụfọdụ ga-ekwenu ụfọdụ ga-ajụkwanụ mana emesịa na ndị jụrụ ajụ nafa ga-ekwelili maka gịnị ego nwere kọmandị akụ na-etigbu okwu ego nwere kọmandị mana ife nji wee si na ego nwere kọmandị bụ na ọ bụ na o sie ike akwụ abata ego bụ mgbe eji agbali okwute ego mmele afia sizilezizi ego mmele ọfịa o wee bụrụ ụzọ maka na onye nwere ego kwụsị okwu ndị obodo ga-ekwelife kwuru maka na ọ bụ na ịjụ ego ole ka ị ga-eweta na ndị nwere ego na-esi isi bakachi ijoko onye atanile o ji eme akwụhie nwata egwu ochie na ya bago mana ụmụazị na onwere ndị dọbala ego ọ bụ ndị ego na-eje n'ozi ikefe nwere ọgwụgwụ iji oke wee kwube maka fa eze nwanyị na nsụka odokwu na tanzania odokwu na mozambique odokwu chimeleze na nsụka ojichukwu buru ụzọ nwanyị na nsụka ceo only bros investment nigeria limited only best connection worldwide Financial Secretary Dynamic Friends Club and Maputo Branch President Corporate Friends Club and Maputo Branch Odokwu Chimeleze Onyego na Mozambique Ojimote Mogo Ojune Mogo odokwu chimeleze na nsụka ọ ga-adịle gị mma kene ndị m odozi akwụghị mụ prins Innocence Maureen Chizitere Chibike Ayogun Mwanyi Malama Madam Gold Omobidia Ekuna Kaliko Mabulu Nenu Wadonu Jijo Geji Kumenu Imanonya Mwele Gade Nyimotunu Eko Bumbeja Bali Okutenu Jifoku Dilu Gochuku Ugochime Leze Nanobi Rogu Akaju Gowam Nanobi CEO Broadland Global Link Limited Nawori Petron Opako Anambara Nawori Petron Galaxy Press Club of Nigeria The Lord Bubble Press Club Petron Ahanese Ndibo Nawori Esi mugo chuku bilinu Oku di li chuku Onyomani so bilinu Aka chuku okalisi Ego iye mwe robu Gwesi aye munu Onyomani dimu Teneli modosi aku yinu Lolo Uza baka ugo chuku Omo bidia Esi mugo chuku bilinu Teneli mezi boye gino His Excellency Chief Christopher Okoye Opu Tifade 1 Nazibo President Noble Brothers Club of Nigeria Managing Director, the Governors of Carpets Limited. Yana Lolo, Happiness, Okoye, Ajalugo Mariamu. Governors of Carpets Ibilinu, Esimu Okoye Anye Keniu, Jijo Kenenye Ye Keniu, Onyomani Dima. Ozibondo, the Emperor of Business Empire, CEO, Fidelity, Community Support Group, Incorporated, Nadroham, the United States of America. Sumudu Odokunu, Ozibondo na North Carolina bilinu Alusego na America give you bilinu Esi ayimunu Odoku jimbo keke Esi mwo keke Mwo kende wanguli Onyomu ige bindu ogonogonu Kifisu chuku chibo Esi bo yimu bigobia fumanyu Ochi Loso One, na Durban, South Africa. Ojega Mula, Esi Masi Honya City. the Zago, Enugu State. Chairman, Chief Executive Officer, Jotech Liga, the importer and exporter of liquor, Akaneme Manya, and South Africa. Jotech Properties, Pape Jima, Ojimpoko Emodo, Akanebo Bonino na South Africa. Niweleba na Lashaka, Wede Lio Lili, Joba Jotech Liga, Eba Gige Moto de Manyo na South Africa nini. Esio Yemo Biko Gabani Runu, Ochilo Swanyo Mani Dimu, Ojimote Moko, Ojune Moko Nyoma Gabani Runu, Kene Kuyeli, Ojega Mola, Onyomani Dimo, Onyoma Gabani Runo, Belema, Ego Imeli Komanio, Ojego Jokunenu Wadonu, Ego Imeli Komandi Nenu Wadonu, Onyego Kusia Bonyege Kuyali, Okali Mebese Nonyegi Akasi Akasi, Onyego Bichoku, Ijoku Nanonu Ogunbeni anazuna viu, ana abuaju ane, ana nonu na mifeta ne liga bialini, bagagiri, ego ngeli komandi ne mu, ego ngeli komandi. We can gana win the mini. Onya jakuga wawa. Ikenga one na win the mini. Akuga wawa. Esio yima. Ego yi wali bubo. Ego yi wali commande. Chairman, Chief Executive Officer, BCN Sports International Limited. Harvesters Garden, Harvesters Hotel and Suite, Olu Owerri, na Lagos. Odogu na ego yi kalele bumbu. Ego yi wego komande. Akunesi obi ike. Ego yi bumbu jabali okuta. Akuga wawa. Esi oyi ma. Esi mwese nye limwanu. Onyo chapi kobi afumani. Ogi meli chijo kerika nu, onyoma ya kanjo kumaga inu, keneli modosi akuyinu, Lolo, Tina, Wali Baku, Ije Lewani, asine tuonye dikifia nade. Esi nemu lesi mwanenu wadonu, esi dinu tali mwanyoma, odogu akuga wawa, onyocha, Mwanya wololo. The Zenu High Chief, Doctor Monday Akuna, Ukwache Nakona Bawan, Mifite Nasa, Ekweje Jogo, Na AIA, Mayor Precious Club, Ambassador of Ebu Gent Club, Okwefi na Greenfield Estate, Lagos, DOT Chairman, Amuodofi General Fitness Club, Executive Chairman, Greenfield Estate, Lagos. Executive Chairman, CBAC International Company Nigeria Limited, Distributor of Best Gas Cylinders, StarTech UK Copper Wire, na StarTech UK Aluminium Wire, na green flow copper tube excel copper tube best school refrigerant gas obele mwa jabani rego ye kale la kale upwaji nako na panu wanyi fite na sani igbo odogu odogu ego yi mwele komande nu kenesieli modosi aku yinu lolo obyageli akunna ha excellency dia wanyo magabanu niru asine tuwenye dikifia na de ekwe cheche ogu na AIA monde mwa akunna ego yi kale la kale esi ya yema Chief John Nike Chukundu Bilinu Oti Bili Chen Kwan Nokuzu Wonyo Okuzi Bili Biogada CEO King Solomon Resort Hotel Lagos CEO West Coast Oil and Gas Limited Director Royal Star Air Republic of Guinea CEO King Solomon International Frozen Food Limited Nagana S Military na Nigerian Army Odogwu Gabaniru Otibiliche no Nokuzu Alusiego Chijoke Negunyele Chukwu Mwoke Dike Mayor Juan Nagwata Akonye Wetelu Odogwu Gabaniru Director Wembebli Hotel and Suit Renugu Odogwu Agwata Jidie Bube Mayor Onyoma Gabaniru Ogadele Yuma Gwata bilinu Chijo ke mwanya tani de kunyeli yinu Alusego mwanya gwata Ego yi kale la kale Odogu Nyoma ni dimu Chifuko siye neji bilinu Onyo kicha chalo gidinu Noshi anebu achala chala netonu Nkenkenyi kicholi kwenyo sonu Esi mwaneji okalisi ya Noshi ye Nyomanye Gineo Director Kozie Neji Group International Limited Ebube Chukwu Zogwan Nokija Ego Kata Chukwu Udogu Gabaniru Akandodogwa Brogaine Mkwa Bilinu Oke Rubber Shoe Limited Nkenke Nyocholi Gwenyoso Esi Mwasi Ubahekwe Mihia La Local Government Mwa Jesus Teneli Modosi Ako Yinu Mwanyo Mano Numeke Ninu This is Ifu Nanya Mwa Bugu Osodi Eme Chukwu ni dimma Onyoma biko biabanu Esi boyi mufulu chijo ke nanya Oke roba shu Wanyi ya la gabaniru Esi mwangwa bugu okalisia Otokwego yi mwali komandi Ifabu na nimene nuwanu Mwanya diri ya mano mwerisi Kanje kene nuku mwanyo Onyeka Nekunu Chief Mrs. Nkechi Namani Madam Fipwell Garden Nalaba International Na Lagos electric wanyoma electric woman ubilinu wanyi malimana nye keninu adani keji die bubenu denugu wanyoma ni sofili adani ke nenugu state madam Fidwell wanyoma osilora nine Josie Lajaka na Lagos State ni nenu. Jobe Madam Fidwell donu. Mwanyi mali mano ne si loranu. Ebe ndi bone wangu liu. Madam Fidwell na laba. Adani di mao. Difuji dosi o keke bilinu. Akuluno dogu, akuluno nanewi. Dejimu do kalisia, wanya newi nise bilinu. Esibo yimu gabani runu, wanya andekuno welifo nemenu. Dejimu do nyegu, wanya manego ikalela kalenu. Ego imwe likomandi u. Yene limo dosi akwe yinu, akwe jima wanyi umu. Etuwe nye nikifia na dinenu wanu. Esi mo keke, chairman, chief executive officer. Cabana discotheca, na Madrid, na Spain. Director, Cabana mall, na Newi. Udoku na Spain, ika dikeshi. Ijada wago. Desenu akubeze one na South Korea. Akubeze one nuli. Omenife mkizizi nuli. Yabu High Chief Arize Onyebe Forum. Ezi mwenye bilinu Arize juko nyomani dimu. Chief Executive Officer Akubeze Executive Ba Na Bega Lagos CEO Loti Max Na Lagos Onyoma Negoye Kale Lakale Geneli Modosi Akoye Lolo Chibulie Mbetra Onye Oju Gana Waleze Mwanyoja Anyi kede kwa lono. Chief Dr. Meka Kalu Bilinu. Esibo yemu niso bili. Chairman, Chief Executive. Teku Energy Service Limited. Chairman, Teku Service Limited. Chairman, DCK Foundation. Onyomasi, Amogu, na Bende local government. Na Abia State. Onyoma noga dele yema. Man America kibi ebi. Omwane tilo rani nenu. Esi mwakalu onyoma niso bili. Onwa ni neti eti. Onwa na bende onkalisi yo. Aka nego yi bumbeja ba wukute. Nego yi mwele komande. Nandie gofa mwele komande. Na paka chijo kene kumba kafa. Chistan li chuku di mwobo dagu. Esu do bulu bulu ni yala odogu. Okwato nwana kongo kichaso yemu. Wapatu ozuora. Iyala ninemu. Okune nyife na kwezi kemi. Oyemu. Esu do bulu bulu. Otibwa nyinyano nume kene. Chijo kene kene yi. Odogu. Unyama nidimu. ezigbo nwanne ya nu jijoji nwa eze nwa agadiwala ọjiji le ọputi ifadi nuba ekwe mu n'ihe ala gị sejenu onye ọcha nwoke mali mmadụ mmiri odogwu ọputi ifadi ego ihe mgbe eji agbawa okwutenu ego ihe nọ na azụ ọfịa siri ike ezi nwa eze nwa onye ọma bili ọputi ifadi agadiwala bụ ọchịchị gị onume ekene ezi oyiyi agajọ nwanne oyemu nyoma n'ịdị mma ifusi na nna dozie ezi nwa mela gụ bilinu igenga na-enugwu ukwu bilinu dozida intanetional limited odogwunu kenele m odozi akwụyinu jeriche mela gụ nwaanyị ọma onye dozida na-enugwu nwanyị ọjịa onye ọma na ụnụ dị mma igenga na-enugwu ukwu oyi m jiji oke na-enye ya ekene etigwokwu ego nwere komandị ego nwere komandị n'enuwadonu ịna-anya ifu nakwụ na-etigwokwu n'enuwanu ego nwere ibugo nke anụ ego bụekwusi obihenu maka na ego na-asụ ọfịa ego melụzi onwe bụlụ ụzọ denu oge mmosi ike akụ abata n'enuwa na akali amosu onye ji ego ji ọgwụ okwusi ọbụ na obodo egwusi gu ibulu ego obodo etigwokwu ibulu ego ndị obodo ekwela ife na-ekwu ibu mgbasị na ji igwebe etigwokwu ga na ego nwere kọmandị